janɗo joni wittade min tawi sappo e joyi studio Kalangu habaruji e fulfulde. Kono e jagñalle moɗon habaruji men ɗi, goɗɗo fuu no tawa soggarare sappo e ɓerɗe ɓiɓɓe leydi Niger joɗinoɓe Algérie ko riwato e ndan keñam won koɓe jotti arlit nder leydi Niger. Nonni faware jondi konnon jonde mette ko golloɓe liggotoɓe ɓe loktoroɓe gatno sigila faa waɗa subaka hannden dammugal ministére de endan ɓe cankitirama ko wiyete gaz lacrymogène. Nonni faware jondi konɗa hannde yewtere men pinnoli studio Kalangu no ndara duuɓi ɗiɗi ni endan ko laawol jirji waɗa ƴude ñeme yaade dosso faa jirji o naatama tokkiɗon endan nde worre caggal muɗum ɗumen won ko ɗum laati duuɓi ɗiɗi warde joni o nanan ɗum ele yewtere pindinol Moutari Mouhamadou kam woni ko yeeyi ƴeewoy. Koɗo janhirte e moɗon min Soumana Amadou won ko janganta habaruji ɗi endan e fulfulde hannde nde ɗo studio Kalangu. Yerno mbiyumi on ni goo fu en puɗɗiran kabaru ko darto hono saria ciinaɗo oto hele goɗɗo fuɗɗite ɗo fila ko darto sukaɓe ittoɓe leydi goɗɗon e fawar jo himɓe tumaɓe no jogui ɓiɓɓeɓe jiya nenene kadi ɗum ɗon dukono tawa ha Mamadou tawa e nder haala majjum sawara makko waɗi dabar ko watta ko tawe ɓe jaaɓe ƴantino saria oto itte saria goɗɗo waɗe gam ɓe jarraki dow muɗum subaka o endan ɗum ƴewama wiya jokka ɓe jaafa noga e jeetati lewru darto woni février ndu endam. Noni caggal ko fawar joni hono appe inditira lasa ɓangi e nder leydi Benin to enɗan herreɗe leydi men Niger. Noni kano won leydi Niger ɗo kay on nani min kalno ɗum keñan ɗum waray fuu to ɗum matana caggal mum waddi ko fawara joni himɓe no gonno kala haala majjum sanne ɗum waddi ko fande bandimin jeeyi yewdi dowi e Madougou Garba loktorojo mawɗo no enɗan na mbiyen du neɗɗo non joguiɗo andal sanne ɗo fila renugol leɗɗe kañum e fungoji haalina haala doombi goɗɗon ndennene ka doombi ɗi kam woni ko ƴantina kañum woni dukonan ko han to en noyi ɗum wontiri.
Ana iri domi andaɗi ɗi noon amma iɗi nanditi majji sanne ɗum taika keɗi ɗum ƴeewi amma fa warde hannden ɗum wi'a iɗi tawre ɓiɓɓe ñaw indirago virus lasa nder faransire enɗi majji duno ɗuuɗi ɗiɗi tawe nder cuuɗi himɓe hewɓe ɗimi naati nder mum ɗo nder leydi meɗen misali illa dane maayo fa yaha difa fa yaha arlit fuu ɗiɗi gi e nder cuuɗi mi nangi iri majji ɗuɗɗi dow ko yaawi ɗi dima ɗi ɗuuɗa ɗi kebbina nokkure ɗiɗi muña du nokku fuu to ɗi tawa
une grande prolificité et puis une adaptation à des milieux assez arides quoi.
Awana Madougou Garba bandimi jallo Mariama kenda landinom do filla majjum nonni fawar joni kenyande endan on nanino min kalino e do filla ko darto hono joda kale hakkunde gouvernement kanyu e golloɓe ko darto filla jo hobe jahale hawjibe denne ne kay nokkuje to himbe yaato jahale nonni dum du kondo filla ko darto beydol gadangol yaade e ceede mota hakkunde wuro e wurna nokku e nokku der leydi men Niger do enda dum du wonnana e do kambe kabe bi'i sabu gomnati beydi kandu jangal mun do itte bi TVA ko beydite beydare ni enda waddi ko faande sen kojini misal ndemu ta wonana nyeme taba ujinaa didi kanno won ko be tukki faabe gadu ujunaji hono tati nene ne ka dum waddi ujunaji didi kay e kebe jeego dum waddi ko gomnati dum jodo dum jeewa sey ko dum jodo dum jeewi nenno won ko be jardi buyton wada fa warti ujunaji didi e kebe tati nene ne ka hakkun nyame e taba hon non enda yaade nene ne dum du konda fu gam batte jodo kale gada don enda dum fondi takki nonni fa wari jondu konda ni hono sen kojji du hono kesse familia andurden kam won to golloɓe inde mum e windete no hokkene ton endan jawdi no rene du har filla golla muɗum don endan wonno ko faande ka endu waɗi wiɗagol yaade e filla awƴoɓe takasiji gam batte ɓe paama noy ka endu konda gonno garra golle muɗum en nani du konda ni e dow lawol goto ngol ɓe tawoyle ñeme ɗo endan himɓe hewɓe laatiɓe awƴoɓe takasiji inde mumen jogaka to kesse ton endan ɗum du kon laati saɗorma sannen tawa du konda hono ɗiɗaɓo hono fa hannde nonoɓe taxiji ɓen endan fu ankayni dorbotoɓe ɗum woni taxi ɓe fu inɗe mumen ko hewi fu windaka to ma windaraka no woɗiri Habibou Garba yi natoyi e yewtere majji ƴeewno e no ɗum wontiri en pirtiɗe fulfulde yewtare ndu endan ko wonno waɗe satu satu wonana no daare yalla eɗum tokki laabi no laamu darnirni endam yerno ga Mathieu Mahamadou laati kaw secrétaire général himɓe awƴoɓe takasiji e nder hembre awƴoɓe capanɗe jettoɓe fo inɗe muɗum ngala nder kesse familia on endam feysene won ton du waɗiraka no haniri
seni gacce kon waɗi mamota kam waɗi bononda assurance yoɓatana himɓe nayo yoɓuɓe naati ɓen awƴo on seni wala kesse familia koyɓi ɗum fu mere nino no woodi jomɓen taxi siji gom be wattata inde awjobe ben kessdom e syndicat on
niveau des syndicats
fara onde mabbe kambe jo en takasiji ben du kondam be bi dun do labi kessi non lati di no tilsini tawe hono faande awjodi dabo biyetedo kamamin on du tawe inde mun yarama to kess familial ton endam.
On ne peut pas déclarer deux conducteurs.
Men bawta wattude awjobe dido do mota kan gam be dido fu be yobe tebe. Nani du itte itte komin ittoto no kuje jegom. Ujunere ekeme jegom komin ketto nyaloma dum feccere mun nato itana e jungo gomnanti.
Dans les caisses de l'état.
Gam fa heba fam battintana en wodo dun sabi komin jemi landowi hono fedube gollal caisse familial on endan. Kanon woni momin jami o wi min hokkaka lawol hala e radio. No one tiri and found the habit no beer no me on ni hono sogarare kamoni jama are got onko sogwa riwa to enda algeri nene kairwa sapwe ni endang ko riwa to enda algeri wat lady me niger ben don dukwanda kenya wonko benjoti arlit kumjoti arlit dukwanda ni prefemo arlit kanyu wono ko farjo min nodigam bate min pama fa wada o holi widike ilu dumina de sapwe jewar dumina de sapwe jeti hono newan newan sapwe dar ni enda himbe men no itueto na himbe wapen itueto enda gongo muhammad antani kanyu wonko nodimu subako enda do chalalu o hal nidu newan nidu wonti riseket no nanom na fana mbietedo na fat na nayaldu latu kamon prefe mo arlit.
Bon, le refoulé de 2017
de jewamani ille hitani du ujunaji did e sap e jeddi wakati dum fuddi wartirde himbe sapo e dida bere majjunni ko himbe no gartire wona be no gadde be du handen be keme nayo e laso e tatu ibe tawa asamakka sogeji ardo todi loreji din ni keda debe jottake arlit do hana be paddete non amma de wakati be daro be nyama wadi wakati mun ni be daroto be kokke ko nyami dem be nangalawol mabbe agades to neddo mabbe fu wallirte no hotirta wuro na lady mu sukabe e rewbe no tawe wakati fu der mabbe
ya des femmes et des enfants
il y a toujours des femmes et des enfants
ndara département mo doganduchi région mo doso don wono ko faware jondu konan commune mo dankasar tawa nene ne ka don wono ko faware jondu neddo godon gorko gon nanga ko nanga du nangida kana do filla o diwtake sukalo inde way dido yi goto no dubi jeddi goto no dubi jeegom o gorko ni ko diwtibe du konan ni o dilu dum enon enda doganduchi to enda rewdi e mabbe leydi gondi woni joltude leydi men Niger faade hore hudo dum waddi ko faane gungu muhammad nantani faware jom kamon ko noddi subako do telephone maire mo dankasari nani ko halani mo edo filanedo
interpellé par un des messieurs de village comme il dit que un individu
yowru angom ni noddi kan halani kam wi'i gorko gom ni mo andaka nangudo cukalo dewo ido gom o mo hidi o dillida he makko den noddumi zander mabbe kala mi be no wadi fu e to gorko o tawete ko be jahadu mi halani be inde sarobe goto dar cukalo dewo ko goto dubi mun jeddi oto dubi mun jeego fotay lokkol amma no janga jande mudi duuci o nangi ko o mo faade he makko har Nigeria dar commune dankasari o nanga wakati zander mabbe jamunomu be tawi ko sukabe be no sukabe makko amma sa donnan ni tawa caka makko he inna makko kanko du o mo hidi o dilli dako dar cuccukka gan debbo on jabay o yara ko Nigeria gan ton o je to no wadi funi he gaki o dillido he makko de inni ko jabay
la chiper les enfants dans tous les cas c'est pas normal même si ce sont tes propres enfants.
Nani wambe ender sendika golo biligo tobe loktorore loktorore tawa dukona ni ender gure ladeka endungati hawurter musubaka hande o ono damugal minister hawjine fila chelal bibe adamabe dundukona njone mette na wano kobe chigilino fape ngada kana mbe kebaidu nisabutawa mahono himbe hawujotobe hapinibe ngari chame mape fatibe kowete lakrimojen wano hono churiki mbonki ki enda nani kwa gota mape mbetele madame mwumini fati amadu o hala ni bandi muktaru muktar Hamadu Edo Filaka
min gada na lebbi joy min gala jobdi hakika du dare min jom baade jom sukabe jom yeyrajo gaddo lebbi joy mi hebay banandi noy jomu indiste gam ko be juppido amin wallahi de hana Allah e sabbugo min fu mi mawbe moy wawi doggi moy hisata hana sey ko Allah golli gam Allah miden ela Allah miden ela ministre miden ela gomnati amin ko onati bumbo min giana min nani kani kanko andi golle den kanko andi no gollirta min fu min gollobe kanko bumbo o syndicalist syndicat o jodino se Allah jabbi senimi de godi yonki denibe gadi ko min gidi kai min pota denibe gadaidu wala Allah e murtugo loktoroje amin fu min mabba
non wontiri golloɓe to siminti ittete to enna malbasa région mo tawa ɗon du konnan ni ka e ɗum tawa e murtere illa keñande endam kamɓe du lebbi ko watta fawar joni joyi woni koɓe ndewto hono gollirde nde endam ɗum waddi ko fawar joni hande nde endam jooɗa kaalen naati hakkunde mabɓe e fawar jo e hawjiɓe nokkure nde nani ko fande mbiyeteɗo Mamman Bachir Kadri Atawel laatiɗo kañum o endan yo gotno endan e loctoro mabɓe ko haalani bandimin dow callalol.
Min darni gina min dara ko ɓe darnata campagne on darnama wala fuu ko woni no golla golle fuu paddama waɗi kotta lebbi tati joni ko hunde fuu wala no soña baminen golloɓe min gara ni miɗen dille non ɓe mbimin min muña guinam gam ɓe kokkimin jeɗɗije ɗiɗi miɗen domi sako ɓe joɓanmin minen golloɓe ɓe koƴƴani min aadiji kewɗi ɗiɓe jottinayi minen du komin jiɗi woni min kokke ba lebbi ɗiɗi e feccere ko fuɗɗantamin fadde gollal ngal no ummo kanon min bawta domi jeɗɗije ɗiɗi ɗeɓe kokkemin ɗen nani ceede kuranno domimi sukaɓe no jahan lokkolo an kay ni saɗoro mo mawɗo no tawa nder malbasa.
Nomantiri cuuɗi hono kala si to sukaɓe janggoto kewɗi kañum woni ko yehi kuɓɓoyi e guinneji ko tawa nder muɗum ko ɗuuɗi sanne ɗum wonno ko waɗi keñama wakkati mo ngulu wanno e nder l'école mbiteɗo CG 35 tawa nder gallude ñeme to wiyte cité chinoise o endam ɗum wonno ko fawar jondu kondani wiɗagol no wonno waɗi e tewtugol fa faame to yiite nge ƴuwtoyge noyi waɗi ko nge fuɗɗi Abdou Hassan kam woni directeur l'école nani ko o haalni bandimi Oumarou Hamma.
Yayi jusqu'à 31 classe
tendeje ko cekke capanɗe tati e go'o kam woli kamɓe hunde fuu ko tawa nder majji nder kalasiji ɗin ɗo no woodi alluwal manngal janngirtengal goɗɗi ɗiɗi tawa nder mum nde laasi bama no waɗa ko watto taaɓe jooɗorɗe keme jeɗɗi e capanɗe jeɗɗi e joyi ko wuli e alluje mawɗe ko janngirte capanɗe tati e nayi kam dokam jooɗorɗe ko metereɓe capanɗe tati e nayi kam woli woɗi du nani miɗen tawa ley jande miɗen ciini du waɗoyde tew tewru ndu gam muɗum waɗi ko jonda on tawimin miɗen kawri gam ɗo yaade yeeso ko tew tewru ɗum fuɗɗoyta min cigila keɗum du caggal balɗe ɗiɗi noon ko ngulu ngu waɗi ɗum saabi komin kawri e laasi baade noyi watto komin gaɗa tew tewru ndu min aadake e wadde tew tewru ndu e wakkati momin kokki on ndenne aljumaare warode min puɗɗoyta ɗum du nder lekkoloji kettuɗimin ɗim ɗum kam woni bobiyel
au niveau des écoles bobiyel
nawantiri fawar joni noga e jeena lewru janvier duminaɗe sappo e jeɗɗi warde hono hikka o enna noga e jeena lewru janvier hono ko ƴaɓɓi ɗum enɗan warde joni duuɓi ɗiɗi ni enɗa ko fawarde jondu konda ni hono laawol jirji gaɗanogol hakkunde ñeme yaade doso maɓɓita fuɗɗan tokkire jirji o tokkiɗi nde worre caggal majjum duuɓi ɗiɗi warde joni noyi wonno ɗum wontiri ɗume saabi ko ɗum wala ɗum tokke kam wonno yewtere pindinol hannde nde fawar joni Moutarim Mouhamadou yehi yewtidoy e docteur kawjiɗo fillo jahalɗe enna tawna ministére hawjino fillo jahale Dawda Moussa enquêtino noon e yewtere mabɓe.
Effectivement, c'est une réalité. La ligne ferroviaire Niamey-Dosso depuis son inauguration
gonga non illa lawol jirgigol waɗa caka ñeme e doso fa ɗum wi'i tesam on fuɗɗan golle mum wala ñalane de jirgi o ummidi himɓe faadi he mabɓe doso amma ko himɓe kani paama woni hana doso tan hiɗa lawol gol daru ngam gomnati leydi Niger e leydi Benin deki jungo dow ɗereji gom ko watta lawol jirgigol fooɗe faagol tukkohe gol paraku ɗum du gam adude himɓe he are mum'en ɗo ñeme na paraku na kotonu no yaraɓe no wartiraɓe de lawol gol timmi leydi meɗen heɓanno nanniri are nafoto du sanne dalila maggol ton Benin pétroline campagne leydi dingom gomnati leydi Benin halfini gaɗol lawol gol gomnati leydi Niger wi'i kan jaɓi amma no tilsi non campagne o tokka deydey no wi'ira nder ɗereji ɗin fa warde hannden campagne o fuɗɗe golle ɗe ndenne wala ko hawti campagne o he leydi Niger gomnati leydi Benin kan halfini campagne o golleji gom dow lawol gol ton nder Benin ɗum du campagne o miili ko goɗɗum no tawa hakkunde mum e gomnati leydi Niger fa o noddi leydi Niger kiite nde taƴol kiite ɗen noon ɗum wi'i bolore acca golle lawol gol nde hana noon ko jukkete ñalowma fuu ko watta milliyoji hemre nden o waɗi golle ɗen darna amma hannden gomnati leydi Niger gomnati leydi Benin e campagne bolore o no ɗon no ƴewtino no waɗe fuu ko golle ɗe ummo heɓa lawol jirgigol tabbita caka leyɗe ɗiɗi ɗe
cotonouni sont les deux états le Niger et le Benin et bolore sont en concertation permanente il y a eu des réunions dans ce cadre pour trouver les solutions
nawontirdo ɗo won ko habaru yimɓe fulfultili sei mbi assalamu aleykum mbalinto jam waali.